shankisupplier.com.
The best quality. Wash.
Arubaina chano for grand sinyake tozi ya pano mkea. Wana kubali sana watoto badi fellas mambo wemtoni. Watoto zambidele utawana na zaban. Wana kubali sana.
Food you on the net.
Life mapambano na pampania. Life mapambano na pampania. Wapu wali wanza na mitapatia. Wana imba usugwada vitu kama bakuli. Wali kimbiria moja situli yaza sifuri Situli yaza sifuri na kama tasuku mana wachimbi ya kaburi. Chajua ujui kama najua kuimba. Bitila singeli ndo na imbia sindimba. Kaponzo na usuli kadada kapata mimba. Po alo nyongoro chawacha cholo pinda. Mtani kwetu wala tupendi shobo. Kutopulu kusha ni kupisha na novinabo. Hata uche cholo ni mtu na likata gogo. Ela usiche zembali we mwana mkalo. Waya music is on deal. I'm here. Love is shining, but just like a kiln, but it's not gone. But nothing to know. Say it will be well. The man it has to produce. Waya music is on deal. I'm here. Love is shining, but just like a kiln, but it's not gone. But nothing to know. Now I can't get a sababu. I'm a soya. Kill out the cow and I'll care. I'm fair. Now I can't get a sababu. I'm a soya. Kill out the cow and I'll care. I'm fair. Kumbe wa ofiso no po. No follow po. Kaza wana wa mekali ya utoto. Kongeli ya watu kwenye masha mzoto. Na minatapa mboko. Patali action, I just see more see music about it. Come as in 45 who broken. Life is the hard yet in deep wanna die. I can even the mama pick and tell you die. Took him at you gamble, you keep to a fed. Don't know, never give up, whichever die. Una whichever die. Music in my bones, but don't I do catching. Don't ask the kuwa now and ask him. Zaki duty, she's on and you wanna pick and yamaka meeting. All this is a masana, but you see ambiliki. After all, when I can't do anything, put his adila. Pakasa, you are about to eat a city mirror. Could you go on your show? Would it amend the killer? So, see, you get to get on it. Chicken chama anakubali sana watoto wa mchwa mobu. Watoto wa kiwalani ile watoto wa mwani alisupa galuni. Anakubali sana watoto. Watoto wa bondeni. Awe sadali tuntu kito skulia from peni. Anakubali sana manangu anafi mdobi. Anakubali sana telobi maufu. Anisalimie mdogo fundi fundi. Awe mselaya sana kubali sana makumba. Anisalimie mdogo elisebo wa selebobo. Anakubali sana wananku. Watoto wa shilatoni family. Watoto wa taifa kubwa. Watoto wa masala sala. Anakubali sana msela shide. Anakubali sana sideboni, anisalimie mkwasa. Anakubali sana. Huyo mani kina mananoa, kinu kanatoa, kika mataboya. Bali ya poko watano kina mananoa, kinu kanatoa, kika mataboya. Bali ya poko watano kina mananoa, kinu kanatoa, kika mataboya. Bali ya poko watano kina mananoa, kinu kanatoa, kika mataboya. Ausi nchore mablu, mune achoreke.
See you on the mix.
Shankisupplier.com.